watagache.
Uvilakazi umphephetho umshuko misigazi uyamenza noma ihlabi nameva ikhandelwe mina nawe le ndlela mvelase mthembu mayishukela phayinati yami ublind unthembu my boom bap uyikwashlayini yami mama wami babo malume abafaka amabhantshi balunge sithandwa sami ungabe usaduka noma kumagazi uthando liyavuthi ubamba la ngithi esho ubambeleke ngithi esho wansiginyetha. I just hope you can see you ain't gotta kill me cause already ngiyazi
Yeah.